Majanga ya asili yanamiminika, ukame, joto na mafuriko, kisha misitu na waka, wanyama na kuisha. Tabia ya nchi kiukweli inatisha. Kwani unadhani hali vipi tete? Mabadiliko tabia nchi atutese. Dongo na kwenda vijiji viswekwe, yani hali tete. Kwani kweke makazi ya kando yanaharibika, napigwa vimbunga na miamba kabisa. Mawimbi yakipiga magofu yanalika, ni nani mkunga wa kuwajibika? Na vipi zile ngome kongwe, mabaki na misikiti? Ati bwana ye, chonde, tuyone kizazi hiki na vile vizazi vijavyo, wakawe wameliki, tuvitunze tukiwa tunavyo, likesho wakavirithi.
The climate is changing, year to year, and as it's changing, it gets to decay. I'm feeling hot, feeling cold, the climate is changing, the tides are high, eroding shores, the sea is rising.
Majengo yaliyojengwa kwa matumbawe na chokaa, ona yanavyosombwa na bahari maji yakijaa. Yungu na sarafu mpaka shanga walizovaa, tazama zinapotea pasipo hifadhi pata. Na bado makazi tata, maji yanataka taka, na bado uvuvi tata. Boda boda ndio biashara sasa. And now look at Karachi, Bombay to Manila, cities are risk, Istanbul to Lima, Rio de Janeiro, the sea level rise. UK, SA, it affects worldwide. Tushiriki kwa pamoja kutunza vilivyobaki, tushapoteza vingi na muda si rafiki safi. Tumehifadhi kwa maandishi, walau tuone picha basi. Kwa mfano natamani kuona miji ilivyo tamaraki, kama Bagamoyo, Songo Mnara, Zanzibar, mpaka Sanje ya Kati. Ipelekeni Mogadishu na Sofala, au Kilwa Kisiwani kwenye bandari safi. Makutani iwapi? Nionyesheni gati. Urithi wetu ndazina pekee, na pekee yake ndio baki. Tulinde
urithi wetu,
tutunze
urithi wetu,
tulinde
urithi wetu,
tutunze.
The climate is changing, year to year, and as it's changing, it gets to decay. I'm feeling hot, I'm feeling cold, the ground is changing, the tides are high, eroding shores, the sea is rising.
Tupande miti mikoko itusitiri, makazi ya samaki dili, tushapoteza vingi siyo siri, pamoja we can if you will.
Teknolojia tulionayo tuitumie, ile kidijitali urithi wetu tunziwe, na kale virekodiwe, ili vizazi vyetu kesho visimuliwe.
Climate change is the greatest risk facing us all. Join British Council initiatives, unite, work together, tackle climate change impacts, transform our world, preserve our past, ensure our future. Yeah.